Ekitongole kivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Uganda ekya Uganda National Examinations Board kivuddeyo ne kifulumya ebyava mu bigezo ebya siniya ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde 2025 olunaku olwaleero. Okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole ekya UNEB, Dan Odong, ategeeza nti abayizi 16,644 be bayizi abeewandiisa okukola ebibuuzo ebya siniya ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde 2025 wabulanga ku bayizi bano abayizi 16,515,172 beboka abatuula ebibuuzo. Ono ategeeza nti mu kaseera kano abayizi 11,312,291 be bayizi abayitidde waggulu ebibuuzo era nga batuukanira ddala okweyunga ku matendekero ago waggulu oba ziyite zi yunivasite.
113,290 or 68.6% will qualify to be admitted, compared to 92,273 or 65.6% in 2024. In cases where one principal and two subsidiary pass levels are considered for admission to other tertiary institutions, for example the TVET institutions offering diploma level programs, we will have 145,129 or 87.9% of our candidates who will qualify to tertiary levels.